tulinze omoyo gunkulinze sino wange twatadde wesula obudde waffe bwaweddeko sule buli omu okwagala gyali kijja ku nze tayimu yo yetanatuka n'ebibyo mukama manyi abimanyi bujja kucanga yegoli kungulu ng'ebitaala bitaddekwe officially mudikile yalinde Sabaza kwebaza nze buli kimu kiri very okay Sikyali mu myaka gya kwekoza nze gwe njagala ddala y'ono Obudde nfuna bwamwagalwa atakyagala asanuke Love eno mama Abagitegeera tusaana mu nsinga yaffe Nga tubeeyo mu Love Palace Ngeleba Love Legends Batukolere ne Love Currency Changi chuna, ate tonsa sula Oba singa nyo gaide, sinze vyo ni vienja kala Olinga mugo kwa sinema Omvugila nga kaimba katarabu Alimpasa bachingamba, chali watu tedola It's so kind of creative, a special love moment Kanku kwa tengeri ya sanda Sina bunduchi Bino vyove yokeza yokeza mbomu Tinkwa miraba kore Yegwele kukwezi vikansi Na wale kamama sivye yokeza Kanku kweki wala mpaji Mbote batu tapinga Yono tuso kumila mpati Vye sabanga Kansabe kuangaze Umumyo mutangabu Ama nitu mchala sabu Okay.